kuruli chalumu bweruti
Tewali omanyi bweruliba
Omulokozi waliko mawo mchiti wache echinji Alikusanga wa oliba mukataloba munjuyo Yengo kolachi yonda webuze
Mazila kumawo wadala mikanga Alunde onda ye Ejisena chiyalanga chituse
Yena chichino
Mawo waneno businga Mazima tumula bieko Ejisena bekwe kuchuka
Yesu kugamba
Alize kwe
olwalero
Mazima kumawo wadala mikanga Alunde onda ye Ejisena chiyalanga chituse
Yena chichino
Mawo waneno businga Mazima tumula bieko Ejisena bekwe kuchuka
Yesu kugamba
Alize kwe
olwalero
Ze tulina entalo ze tulina byonna Mukakafu obulagesa wewedde omukwano Tulina kutunula waggulu Yatula erinnya ly'ettinzo mwana w'otasa Ayi Yesu Nonziya mu maaso ga kitange Saanyiza obwakabaka bwo
Mazima akomawo waddala mikanga Alonde onda ye Ekiseera kiyalanga
kituse
era
kyekino
Obwo waneno obusinga Mazima tumula bieko Ekiseera bekwe kuchuka
Yesu kugamba
Alize kwe
olwalero
Mazima akomawo waddala mikanga Alonde onda ye Ekiseera kiyalanga
kituse
era
kyekino
Obwo waneno obusinga Mazima tumula bieko Ekiseera bekwe kuchuka
Yesu kugamba
Alize kwe
olwalero
Netuera bina cha kasera tulina katono dela
Nomu na mubumbi
Tetumali na biancha webiri
Mukama tuwande ya kade tuetelese
Oline mikugu ejikuzito weredi
Ieji mukwase Yesu muganya kutikule
Ekisa kye kingi eri omwononyi
Eyeenenya yayatula eryo ddala kunnyo
Mazima akomawo waddala mikanga Alonde onda ye Ekiseera kiyalanga
kituse
era
kyekino
Obwo waneno obusinga Mazima tumula bieko Ekiseera bekwe kuchuka
Yesu kugamba
Alize kwe
olwalero
Mazima akomawo waddala mikanga Alonde onda ye Ekiseera kiyalanga
kituse
era
kyekino
Obwo waneno obusinga Mazima tumula bieko Ekiseera bekwe kuchuka
Yesu kugamba